Igbosongs.com.
Ọ̀gá mọ̀ nánà mẹ́sùrọ̀ pọ̀ nìyẹn. 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 Ọ̀gá mọ̀ nánà mẹ́sùrọ̀ pọ
ewe mute nuzo moto bakatazia weta na puri jinda na miri eze waje go webulu moto weje nyabulu kibu nyesi weje utaguzo wasi dati mkwe unabuka nivu wanya neme dugejeo wanya neme majisi kenama
onye neme nyane chetesheo omema neme longu yema omenjo neme longu yenjo igonye neme duyeje
emege maraka nivu adinashi ivade mwode mwode ya ewa afrika ye afrika o afrika o afrika onye geme kaneshe mandela o kidonye afrika geme kaneshe mandela kidonye afrika gadi kaneshe mandela ajiponye fada fada o onye mwoneshe mandela o onye mwoneshe mandela o obodoyi nigeria kama juo omugini kunu ulu n'ọchịchị n'ọchịchị nigeria na-ebu mmadụ ọnwụrụ mana melo telunu ncha o ka anyị lote idi ami kabuchi lobodo uganda lotekwe n'ọnọ n'exile wee nwụa elote mobutu nsese seko ndị ahụ gbalụ elu wee gbuo elu mumba walikwasị n'ọchịchị wee chịwanụ lotekwe n'ọnọ n'exile wee nwụa elote nu samuel doe nke chi n'obodo liberia wepụlụ nwere atọbụ manụ maka ọchịchị emesenu obu mma wee na-ana mma o marches dolon na prince johnson emego naba na asylum na nigeria ime ọchịchị na-eme afrika n'ọdị njọ kedu nwanyị nọ n'imie onye meta m ohiri mmanụ onye meta nye ohiri njọ onye mụ sabụ elu nwa obi kwuru si agwa n'uche n'emeze na mmanụ amaghị ole ndị anaghị oyena enyi mụ nke anya ga na-enu ụwa na-abụzụ nke chukwu igwe igwedo na south africa ezi nwanne m ka nlele m mandela o ofisi ya dị na johannesburg ofisi ya dị n'ikeja ịmana nwere ọnọdụ n'ikeja onwere ọnọdụ na johannesburg n'ime south africa igwe igwedo south onyeama emisin asociate limited okere ịnụ nwaanyị aje ga na-anụta ebe ọ na-ebu ụlọọdị nwaanyị ọma o ada ịmakwanya bụ na n'ọchị ụba onwee mụtalụ ya ada obi onwee mụtalụ ya mmadụ abụọ chukwu onye ibe meko gwara anyị ya onye ọma o gba nkịtị na oji ibe gwata wenye akenu emesa kalori ya ilo wepụla aka ekpuchi ọnwa n'ugbo obodo onye ọma
Even now,
yoliza bukande ndu Iva nga yoliza kande ndu Nonyo dedo bebo ivo hibia huwa Ma ivo ya mekwane ngozi wambago Oyi mama lora nanise Anuko mwale huya mwa wande mo Anuko mwale huya mwa Melara wande kemo Melara nibu mkabuja Kedu make angos Wafu dilimo Oshende washine melive Oshende nibu mkabuja o Anon Foundation Nigeria Limited Oja jali beki beki bo Onya kwalo mwoko bunato Ojo li gebu muge buo mwye Ojo lusilo lobo do bawa zakam na junu amela fuma Baro, mami chonya melie Iwe din ma baro, mami chonya melie Makanoga mutangwa Onye na mama jizike mama
Onye na mbo nye me chetishi Ome mani melo mwye ma Ome jone melo mwye njo Oye ne me diye je
Oye ba mani mutale mwa Ba mwe mwa kego Oye ba mani mutale zibo mwa Ba mwe chuku emeka Oye ba do chilike mutale mwa nenu wa Banyan do misio Onye ne me magizike nama
Onye ne me nye ne chetishi Ome mani melo mwye ma Ome jone melo mwye njo Ivo nye ne me duye je
More music at ibosongs.com